Ndoto ni kuishi kibosi, yes. So kama kuna dili hunikosi, yes. Ataka inabidi kujiforce, yes. So stressed, ninakiri niko jobless. Rapa nisebahiri ma content. Ukapa kukabili ni important. Biti menawili kitoke, kujadili it's okay, kabili ni foke. Usiogope ila pisha kwa njia nisha. Vamia pesa kujazika, matia mika, matia romba ya nisha. Wadia nisha, wadia mingo sona nzisha tanzia. Na kimo ni size ya futi sita. Kipaji kipo wifi miku kificha. Hakuna design itaridhika. Mana nikitaka kwa fine na itajifika. Bidugo si mind ikasirika. Mini upepo AKY ndwezi nishika. Na wafunza kana PhD, MHB, yani hard blasters logo. Stay nasi ni ulipe bill. Replay this, kani miwalika ligi nogo. Ngoa tunashona, toboa tumagoma. Ukitoa kasiofoa, tunapoa, tunachoma. Na noma ni hii kainaski kaa. Koma kisha ongeza bidii na utafika. Wanakoma na mi kwa zao spika. Ni noma si wanataka kushona kichani kaa. Ni hakika tukidrop my wordplay. Na selfies a hot and tea kwa birthday. That's in Phoenix baby. Kiwa mpinzani don't I catch feelings maybe. Umaskini mbaya we kill it daily. So ni pedili ni nisake shillings deadly. Grafu wanzuri kipanda. Nipeshavu ukiona nmesanda. Ubavu kiafrika wakanda. Ila upumbavu ni fitna na wanga. Ukiwa snitch siku snitch na kuchana. Na kani wish na komba kuswitch maulana. Wanipongeza mitani tukikutana. Wakiongeza bando Twitter ni kunitukana. Chamana ni twish tuwezavyo. Na kukazana tusishe kuwish tuwenavyo.